Media Praise. It's Sonny's production, baby.
Yele me no wana mama nyami. Agama koro niko haribe ya ninoa. Oli sabi niwe biko. Anina yoki. Siniwe mwana tabi anye rumo kakao. Alu nimi.
Praise.com.